Blog Talk Radio.
Kwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC dufite saa kumi z'amanywa n'iminota 32 isaha i Washington DC na saa yine z'ijoro n'iminota 32 isaha z'i Bruxelles ni Kigali. Mu kanya rero tugize ikibazo mu gutangiza ikiganiro, bityo tukaba tutangiye dukerereho. Uno munsi turi kuwa kabiri tariki ya gatatu Gushyingo umwaka 2020, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro nyine cyatugoye mu kanya kubera impamvu za tekinike n'izere noneho ko icyo kibazo cyashize. Ikiganiro dusanzwe tubagezaho ubundi kuwa mbere, ko tukaba tugiye kukibagezaho kuri uno wa kabiri. Ni ukuvuga ikiganiro utundi mumenyeye ku izina utundi, ariko dukunze guha inyito dukurikije inkuru nyamukuru ari iteme ry'ibikenyeri RBB, abakemanga ubutekamutwe bw'abari hanze bakomeje kwiyongera. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambashuhuje, mukaba kandi muri kumwe na Jonathan Musonera, dusanzwe tufatanya kukibagezaho. Jonathan mikoro irafunguye, nagira ngo tugerageze tunyarutse. Bityo rero twoye gutinda muri studio, dore ko dutangiye dutinze ijambo niryaho.
Urakoze cyane muvandimwe Yosefu, ahubwo Imana ishimwe ko tubashije noneho kugeramo, kuko twari twagize ibibazo nk'uko wari ubisobanuye, ariko turagerageza kwihutisha ibyo twagombaga kuganiraho. Ubwo nitubona umwanya ubaye mukeya tuzakomeza ubutaha. Nagira ngo rero ngusuhuze kandi ngushimire ubutwari n'ubwitange uhorana mu gutegura ibi biganiro, kandi nshimire n'abakunzi bacu cyangwa se bahora bakurikirana ibiganiro byacu, ngo nongere mbasabe kandi baze dufatanye muri iki kiganiro, kandi barusheho kudufasha kutwoherereza ibyo babona bitunganye cyangwa bidatunganye, kugira ngo tubashe kumenya uko twakosora bitagenda neza. Amahoro n'imigisha y'Imana bibane natwe muri iki kiganiro.
Jonathan, urakoze cyane, nanjye ndagushuhuje. Nk'uko dusanzwe tubigenza muri kino kiganiro, uzi ko dutangirira ku nkuru zavuzwe mu cyumweru gishize. Amakuru y'ingenzi yavuzwe mu cyumweru gishize, cyumweru turangije. n'ayahe aba hari menshi buri wese nyine agira uko ayafata ariko ayo twabahitiyemo ni aya ngaya nk'uko bisanzwe dutangiranye tugana kuri kino cyorezo aho kitugeze aho kigeze isi yose mu magambo make ya Jonathan uzi ko hano mu Faransa twagiye nako n'uburayi bwose ubufaransa bwabimburiye hari ibindi bihugu byose guhera kuri uyu wa gatanu ni ukuvuga ko twasubiye muri bimwe byaguma mu rugo bya lockdown bya confinement kugeza ku itariki ya mbere z'ukwa 12 bishobora ndetse kuziyongera ariko hakabamo nyine kwifuza niko perezida w'ubufaransa yatubwiye hakabaho kwifuza ko twazabasha kwizihiza noheli n'ubunani noheli na kubunani ntiyigeze buvuga wenda tutakiri muri lockdown aho rero byifashe gute kuko numvise ko namwe ahubwo muriho mukora nk'ibi byacu ndetse uri n'uburayi hafi bwose ijambo ni ryawe
urakoze muvandimwe Joseph hano nanone ibintu byasubiye kuba bibi ku buryo urebye abarwayi bamaze kuba benshi babaraga hafi mu 11,458 ngira ngo bari mu bitaro harimo abari kuri za ventileta bamaze kugera ku 175 urumva rero abamaze gupfa muri iki gihe ku munsi hapfuye 397 ku buryo bamaze kugera tumaze gupfusha abantu mu by'ukuri bamaze kugera mu 60,000 ngira ngo n'abantu 51 muri UK hose
yego bimeze nabi turavuga
bavuze ko ubu ngubu prime minister wacu ejo bundi yatangaje ko ku itariki enye ni ukuvuga kuva ejo kuwa gatatu tuzajya muri lockdown y'ukwezi
mumeze nkatwe neza neza tuza yego
urumva rero ko bimeze nabi byasubiye nanone irudubi ntawe uzi aho byerekera mu by'ukuri
ni ingaruka nyinshi cyane mu bukungu bw'igihugu mu mibereho y'abaturage mu bukungu bw'isi yose mu by'ukuri turi mu bihe bikomeye ni ukuvuga si igihugu kimwe n'ibihugu byinshi ahubwo umuntu avuga ati ibi bintu bizarangira ryari ikindi cyo bizasiga byangije ibintu bingana iki nibyo gukurikirwa nyine uretse ko kugira icyo tubikoraho nyine bigoye ariko tuzajya buri gihe tuhana amakuru kuri ibyo bibazo uko byifashe hirya no hino kugira ngo n'abanyarwanda bari hirya no hino bumve ko icyo kibazo ari ikibazo gikomeye cyane kizagira ingaruka nyinshi cyane zigoye kubara muri kino gihe tukiri rero muri covid uzi ko mu Rwanda ibintu bya lockdown ibintu byo kubyaguma mu rugo byakomeje mu mashuri agakomeza afunze kabone nubwo ibintu byinshi byari byaratangiye gukora ariko amashuri ubu niyo agitangira Jonathan yatangije tariki ya kabiri umuntu aribaze nyuma y'amezi 7 amashuri afunze kubera kandi covid mu by'ukuri itaragaragaga cyane mu Rwanda kuko barakabije cyane mu byerekeye byo kwigana ahantu iri nyenya kwaba kandi dufite ibihugu byinshi byo muri Afurika byo muri kariya kare bitigeze bikora ibyo bintu amezi 7 amashuri afunze Jonathan ni ikintu gikomeye cyane abanyeshuri batangiye benshi nawe ni uko nyine kugaboneka ko
igihugu nacyo cyari gifunze
ntibyoroshye noneho rero bigakubitiraho ko n'ababyeyi babo bana benshi bashonje batakuriye amafaranga ahubwo abo bana bazajyana iki ku ishuri bazatungwa n'iki dore ko ababyeyi bamerewe nabi kubera nyine ibibazo by'ubukungu byari bisanzwe bikomeye bikaze ariko hakaba hariyongeyeho iyo covid ikindi cyo leta nyine yego
nanakwibutsa ko nubwo wumva bafunguye amashuri ibi bintu byabo bimeze nk'ibintu by'ikinamico kuko
yego
ntabwo ushobora gufungura amashuri hari igice kimwe cy'abaturage b'u Rwanda basenyewe amazu yabo bari ku gasozi n'imiryango yabo n'abana babo. None se iyo batekereje ko bavuga ngo gufungura amashuri abo bana cyangwa se abo baturage bari ku gasozi basenyewe amazu yabo bari bacumbitsemo, imiryango ya Kagame na Nyiramongi n'abandi bafatanije muri ubwo bugome bagatwara amasambu yabo, wambwira ngo bafunguye amashuri kuri bande?
Kuri bande, kibazo cyiza, kibazo cyiza. Ni kuri bo, kuko niyo COVID mu by'ukuri amashuri y'abana b'abantu basanzwe benshi cyane mu gihugu arafunze, mu gihe ababo batajya bari biga no muri mashuri baranashonje. Uretse ko
umaze iminsi biratarya.
Cyakora nk'usore gatoya hari amashuri meza meza y'abana babo arahari, nayo ntabwo nayo yarafunguye, ntabwo yarafunguye, yarafunze kimwe n'ayandi. Ariko rero ubushobozi si bumwe, si ubushobozi si bumwe, kuko iyo bavuga ngo abana ngo bigire kuri internet, bigire bakoresha nyine za mudasobwa, ibyo bita iyakure nyine kwiga bakoresha internet, abayifite ni bangahe?
Abaturage b'u Rwanda bafite interineti ari bangahe yose?
Bangahe? Bangahe?
Yego, abafite interineti baba ari bangahe?
Ngibyo rero mu yandi magambo, nyuma yo guhungabanya uburezi mu nzego zose, bahindagura indimi, umunsi bavuye mu Gifaransa bagiye mu Cyongereza, bavuye mu Kinyarwanda ku myaka imwe n'imwe, noneho ngo bose Icyongereza n'abarimu baba batakizi bihagije, ibyo bintu byose byo guhora nyine babirandura za gahunda z'amashuri, mu by'ukuri ni akaga, ni icyago mu gihugu nyine. FPRDM Kagame igihugu yaracyoretse bigaragara, kandi ejo hazaza habo bana, kuko ni rw'u Rwanda rw'ejo, haragoye mu gihe bazaba batarize bihagije, mu gihe bazaba batarariye bihagije, mu gihe imibereho y'ababyeyi babo nabo ubwabo izaba nyine imeze nabi, nk'uko nawe umaze kubivuga. Tube tucumbitse icyo kibazo nyine. Yego Jonathan, kuko nigana ijambo.
Mwene ngiye kuvuga ku bijyanye ni uburyo amashuri bayakoza hepfo bayakoza haruguru, ukareba n'abo babigisha, kuko ntushobora kuvana sisiteme yari mu Gifaransa ngo uyishyire mu Cyongereza, ukureho Ikinyarwanda, ibintu byose abana bigagamo n'abo barimu nta bumenyi ubaha ngo ubahe babe bafite ubumenyi bave muri icyo Gifaransa bajya mu Cyongereza bakizi. Mbega ngira ngo hari niba ari ukubera Kagame we iby'amashuri yakuze yibera mu by'umujyi by'amashuri atabyitayeho, ataza hari imvune yabo buryo umwana
arayanga amashuri
arayanga imibereho ye. Wenu mu by'ukuri ubona ko uburezi nta kintu buvuze muri kiriya gihugu, nabo babashije kujya mu mashuri mu by'ukuri abana barangiza, ubona revo bariho atari revo y'umwana urangije amashuri, ku buryo adashobora no kwandika ibaruwa isaba akazi. Urumva ayaba ari muri Gifaransa cyangwa muri icyo Cyongereza, abana babo
rwose
babo bategetsi n'abo bacuruzi bajya kwiga hanze
bakajya n'abigishiriza mu rugo batarajya hanze.
Yes, ugasanga rero uburezi mu Rwanda rwose bwarapfuye nabi cyane, ni nk'ukuntu bangije ubuhinzi.
Yego,
ureba ubuzima bw'umunyarwanda mu by'ukuri nta gaciro ubona ubutegetsi bwa Kagame buha abaturage, yaba urubyiruko, uburezi, imibereho myiza y'abaturage irimo ubuhinzi. Umuturage ntashobora guhinga imyaka ashaka guhinga, bamutegeka ibyo ahinga kandi ntanabisarure nabyo. Ibintu biri iwacu ntabwo mu by'ukuri mu mateka y'u Rwanda byigeze bibaho.
Ubuswa, ubugome bivanze biteye ubwoba mu by'ukuri akavuyo. Turi mu bintu byo guteza akavuyo, byo kwangiza. Umuntu yavuga n'amatorero hari uzi Jonathan, kuva muri za 2012 ukuntu ukuntu FPR DMI Kagame yihase mu byukuri mu kwangiza itorero ry'aba ya Pentecostiste ry'aba bita ADPR bakaryangiza ku buryo bagezaho noneho ngubu ari basigaye ari leta iyi RGB ya shyaka ari isigaye ishyiraho ubuyobozi bw'itorero ry'aba Pentecostiste Jonathan aha ndetse no muri itorero nawe ubereye umuyoboke no kuvuga itorero ry'abadvantiste naho z'ukuntu bajujubije iriya shuri ry'igitwe ryari rimeze neza ryari intangarugero ariko barigeze aharindimuka burya n'itorero ryose baba bashaka kwigarura mu by'ukuri bagenda bashyiramo abantu babo byakwanga bakareba abo babeshyira bakareba abo batera ubwoba kwangiza ayo mashuri binajyanye no kwangiza za kiliziya amatorero dore ko ayo matorero akenshi ari yari ku isonga mu kugira amashuri akitwaye neza agifasha abana ba rubanda urabivugaho iki Jonathan
urakoze muvandimwe Joseph ibi bintu bya matorero mu by'ukuri nuko abantu ahari batumva sisteme ya FPR DMI sisteme ya DMI nayisobanuye inshuro nyinshi bagenzi banjye bari abasirikare bayisobanuye inshuro nyinshi imiterere yayo ni imiterere y'abamafia ibintu byose bagomba kubishyiramwo ba maneko bagomba gushyiramwo abantu babo kandi mu buryo ibyo bintu banabikoresha nabi bikaba ari ibintu byo birimo gusa kunekana gutera ubwoba abaturage gutera ubwoba abana bagiye ku ishuri nibyo wumva ngo by'amatorero n'intore n'iki ni ibintu biteye ubwoba bigishirizwamo urwangano n'ubugizi bwa nabi amatorero yo mu Rwanda wumva ayo matorero ya ADPR abadivantiste abaprotesta uzakurikire wumve n'abapasiteri babo bavuga ibyo FPR DMI ishaka abatabyemeye nk'ibyo wumva bamaze kwinjira no muri Eglise Adventiste bamaze gusenya hafi amashuri yabo yose barimo barashaka kugenda bashyiramo nyine abantu babo abandi bari barwanye ku itorero biranga ariko amaherezo bazashyirwa uko barishenye urumva amatorero urebye nk'ayo matorero yabagitwaza n'abandi nkabo ariyo n'amashami ya DMI akoreramo abenshi uzarora bagiye babungiriza ni abantu bari abasirikare muri DMI baba maneko nibiba ngombwa ubutaha nzagenda nzagukorera liste y'abantu bari muri ayo matorero kuva kwa Gitwaza kandi uzi ko Zion ari itorero rikomeye rya Gitwaza ariko urebye abungirije Gitwaza n'abamugendaho ni abantu bari abasirikare tuzi neza ko abakorera DMI so ni ibintu biteye ubwoba igihugu mu by'ukuri ni igihugu kiyobowe n'abamafia ni nk'abacuruzi ba droga ubegereye atari uri mu kazu kabo baramwica
yego tukiri ku matorero rero umuntu yavuga kiliziya gatolika inkuru muri za kiliziya zose zo mu Rwanda ndetse nafite ifite n'abantu benshi nubwo batakiri benshi cyane nka mbere ya 1994 ifite abantu benshi mu by'ukuri inafite n'ubushobozi kurusha izindi zose iyo kiliziya rero nayo uzi ko nakuye no kwibutsa gusa urabizi neza yuko bayiciye umutwe muri 1994 biyongereye ku bwicanyi bwakorewe abihaye Imana bwakozwe na MNDCD interahamwe mpuzamugambi ariko sinkunze kuvuga interahamwe n'impuzamugambi kuko bicwaga kenshi n'abasirikare mu by'ukuri n'igisirikare MNDCD rero yatsembye kiliziya gatolika ariko n'andi makiliziya nuko noneho na FPR DMI urabizi Kagame Kayumba bakoresha bitwa bagumishiriza n'abandi nabo baca umutwe kiliziya gatolika ku buryo ndetse n'abepiskopi batatu bishwe icyo gihe bageretse ko harimo n'abapadiri n'abandi bakomeye bo muri kiliziya n'ubu batarahambwa mu cyubahiro kibakwiye hagati aho ngaho ariko Arikepiskopi Antoni Kambanda, Antoine Kambanda, tariki ya 25 z'ukwa 2022 hashize hafi ibyumweru bibiri gusa. Papa François yatangaje ko azimikwa ku itariki ya 28 z'ukwa 2022 nka kardinal hamwe n'abandi 13 Papa François ngo yatoranyije. Muri icyo kintu gikomeye cyane ku Rwanda, ku Banyarwanda, dore ko Musenyeri Antoni Kambanda abaye umukardinali wa mbere mu Rwanda, ubundi byagombye kuwishema ku Banyarwanda, byagombye kuwishema ku Rwanda. Gusa rero nk'uko wabibonye Jonathan, nk'uko umaze iminsi uyibona, hari ibyishimo kuri bamwe mu Banyarwanda, ibyishimo kuri bamwe mu Banyarwanda, n'impungenge ku bandi Banyarwanda. Ahamvuza Abanyarwanda ntavuza amoko, kenshi ibyo byishimo cyangwa kubibura bijyanye n'ubwoko, akenshi ni ku bintu bimeze. Jonathan, rero iryo yimikwa rya Antoine Kambanda, yego numvise byinshi cyane, yego nanjye naranabyiyumviye, aho mwiyimikwa rye nka arkepiskopi yavuze ijambo koko ribabaje ku muntu nka we, ati Kagame ni impano Imana yaduhaye ihana Afurika. Umwicanyi kabuhariwe, umwicanyi ruharwa, impano Imana yaduhaye yahaye u Rwanda na Afurika. Ibyo koko yarabivuze, nta wabishidikanyaho. Nakaga kuba yaravuze ijambo nk'iryo ngiryo, ariko rero byaba se bihagije kugira ngo Abanyarwanda twerekane umwiryane uturimo hagati y'amoko, twamagana ku mugaragaro, kuko habayemo kwamagana, habaye no kwamagana, nduva harimo n'abanditse petition, nduva nzayishaka ubutaha, habanditse petition bamagana iryo yimikwa ry'umunyarwanda. Ubundi ibintu byagombye guhishema Abanyarwanda n'u Rwanda no guha ishema Kiliziya Gatolika, ariko ati uriya ni inyenzi yuzuye kuva kera. Amateka rero ya amateka y'uriya mugabo nyine Antoine Kambanda ubaye arkepiskopi, reka ndebe ayariyo, reka mu magambo acya ndebe icyo amateka ye bamuvugaho, ahantu nabirebye uretse gato. Bavuga yuko, reka ndebye biri mu Gifaransa, reka Antoine Kambanda yavutse ku itariki ya 10 z'ukwa Gushyingo, rwose muri kuno kwezi turimo, 1958 avukira i Nyamata. Akaba rero ari umwepiskopi gatolika w'umunyarwanda, akaba yarabaye na sheveke, akaba ari na sheveke wa Kigali kuva mu kwezi kwa 11, mu kwezi kwa 11 kuri muhira, kuva mu kwezi kwa 11 2018. Yavutse muri mu kwezi kwa 11, agirwa arisheveke mu kwa 11. Bavuga rero ko mbere yo kugirwa arisheveke yari yabaye imyaka 5, arisheveke ni ukuvuga arkepiskopi, yari yarabaye imyaka 5 musenyeri eveke ikibungo. Bakavuga ko Papa François nyine amaze kuvuga, nkuko natwe twabivuze, ko azaremwa ubukardinali nk'umukardinali, bavuga créé niyo terme bakoresha, azaremwa nk'umukardinali mu ihuriro rya rizaba ku itariki ya 28 z'uku kwa 11 2022 kuno kwezi yanavutsemo. Amashuri rero yeza yahe iki n'umuntu yamuvugaho ni mu mibereho, yavuga ko yavukiye i Nyamata, twabivuze muri province y'Iburasirazuba. Nyamata ni mu Bugesera, akaba ari umututsi. Aha ngaha Jonathan, mbikomeze kuko ni ikibazo kuri bamwe, ntabwo amuhora gusa ijambo yavuze, ariko ntibanavuga bati ni umututsi ntitumwizeye, nabyo ubwabyo umuntu yagombye kubitekereza. muri kino gihe kuko benshi bamwikomye baravuga yego ngo nuko yavuze iryo jambo ariko hari n'abandi bavuze amagambo nk'ayo ngayo mbere yawo nk'uko tuza kubibona ku gihe cya Habyarimana ntabwo nigeze numva babikoma n'umunsi n'umwe uretse abantu muri opposition ndetse n'ubu ntibakina bivuga wagira ngo ayo mateka ntiyabayeho turaza kubigarukaho mu byerekeye rero biografi ye baravuga bati muri 1994 bene wabo bose barishwe barishwe asigara wenyine hamwe na n'umwe muri barumuna be cyangwa bakuru be umwe mu bo bavukana ngo abandi bose ngo bose barishwe muri jenoside yo 1994 amashuri yize rero ngo yize amashuri matoya i Burundi no muri Uganda amashuri yisumbuye yiga muri Kenya yagarutse mu gihugu mu Rwanda akomeza ngo muri seminari yo y'Irutongo muri 1984 kuva 1984 kugeza muri 1990 FPR tera yari muri seminari y'Inyakibanda niyo seminari nkuru ya Nyakibanda nyine aho ngaho nyine nyuma yaje kujya muri 1993 arangije seminari y'Inyakibanda nyine amaze kubona padiri nibuke ko ya yimitswe nibuka ni yahawe yagizwe padiri na papa yaje mu Rwanda papa yaje mu Rwanda noneho muri 1993 mu ntambara kuva 1993 kugeza 1999 yagiye kwiga muri akademi yitwa Academy Alphonsine Roma aho yakuye impamyabushobozi y'ikirenga doktora mu byerekeye iyobokamana niyo mpamvu rero yanarokotse jenoside kuko jenoside nyine yararusimbutse yahabaye amaze umwaka agiye yagiye muri 1993 jenoside iba 1994 ubusaserodote bwe rero yabaye padiri nyine maze kubivuga mu kanya igihe papa Yohani Paul wa kabiri yaje mu Rwanda amuhera ubusaserodote papa ubwe hamwe n'abandi birumvikana amuhera ubusaserodote ahitwa imbare ni ruhande rwose imbare abahazi imbare ni ruhande rw'ikabwayi ni nka umuntu yavuga kabwayi aho hari mu kwezi kwa cyenda 1990 aba nyine umupadiri wa arkidiyosezi ya Kigali nyuma yaho yaje kwigisha muri seminari ntoya Saint Vincent y'Indera hagati 1995 yabaye direkiteri wa Caritas muri ya diyosezi ya Kigali nuko mu yandi magambo nibyo umuntu yavuga Jonathan rero hari abamwamaganye nyine bamaganye ijambo yavuze nyine bavuga bati neza neza ni inyenzi ni ikitso cy'inyenzi yaje ni ikitso cy'inyenzi dore ko ngo amaze no kuhabwa upadiri hashize iminsi mikeya gusa nk'ibyumweru bitatu ngo FPR yateye ni ko avuga harimo umuntu wamutunze agatoki tuzabyiga neza tuzabyitegereza neza witwa Eric Udahemuka avuga ko amuzi neza cyane yakoze kandi mu kinyamakuru cya Kiliziya Gatolika avuga ati ndamuzi neza ati nishyana u Rwanda rugushije ati ibi byose byabaye ku burangare bwa Habyarimana na arkiepiskopi Bisseni Nsengiyumva ati iyo batarangariye umuntu nyine ntabageze ahangaha mu yandi magambo rero yavuze amagambo acyaye singiye kuyavuga yose tuzaba wenda tubigarukaho umunsi twabiboneye umwanya ariko icyo navuga muri aka kanya mbere yo kuguha ijambo Jonathan ni uko arkiepiskopi Nsengiyumva ubwe arkiepiskopi Nsengiyumva nawe rwose mu buzima bwe ibintu byamubereye byiza cyane ari uko Habyarimana akoze kudeta muri 1993 Jonathan ibyo bintu iyo nkuru ndumva uyizi nawe muri mirongo arkiepiskopi Nsengiyumva uwo nguwo nyine bishe 1994 nawe mu by'ukuri izamuka rye rimeze nk'irizamuka neza neza rya rya musengeri rya arkepiskopi Antoine Kambanda. Vuba rwose nabivuze uko yazamutse nagiye mvuga imyaka ari kantu turebe noneho arkepiskopi nyakwigendera wishwe na FPDMI Vicente Nsengiyumva yavutse mu 1936 avukira irwaza mu Ruhengeri. Irwaza ni imwe muri za misiyoni za mbere rwose zo mu Rwanda. Noneho ku itariki ya 18 z'ukwa gatandatu 1966 afite imyaka 30 gusa yagizwe padiri, yabaye padiri muri 1973. Amaze imyaka 7 ku padiri, afite imyaka 37 rero yagizwe umwepiskopi, ni ukuvuga musenyeri ku Nyundo mu Rwanda, asimbuye nyine umwepiskopi witwa Bigira Umwami Aloyse, wari ukomeye cyane, wari unakunzwe cyane na Habyarimana. Aramusimbuye undi agiye mu zabukuru, amusimbuye afite imyaka 37 gusa, hafi 38 mu by'ukuri, 37 n'amezi 8. Ku itariki ya kabiri z'ukwa gatandatu 74, afite imyaka 38 gusa n'amezi 3, yagizwe musenyeri ku Nyundo. Rero ni mbisugo mbisubiyemo kuko baramubwiye ngo ugiye kuba musenyeri, ariko byafashe nk'amezi 5 agirwa noneho kumugaragara umusenyeri ku Nyundo. Mu Nyundo yuko ariyo paruwasi, ariyo yego hari Rambura, ariko Nyundo niyo mu by'ukuri ikomeye cyane muri kariya karere kwa Habyarimana. Muri 1976 ku itariki ya 10 z'ukwa kane yagizwe nawe arkepiskopi wa Kigali. Urumva kudeta ibaye muri 1973, hashize gusa yabaye mu kwa karindwi, mu kwa 12 agizwe umwepiskopi ahantu hakomeye ku Nyundo. Hashize imyaka 2 gusa itanuzuye aba muri 1976 aba arkepiskopi wa Kigali. Kandi rero ntabwo arkidiyoseze yari Kigali, yari Igitarama, itegekwa na arkepiskopi w'umuzungu uzwi cyane uriya Musenyeri Perode. Barayimuye noneho bayivanye Kabgayi, arkepiskopi bayijyanye i Kigali, byitwa ko ngo bikozwe na Kiliziya Gatolika, ariko wumva aho biganisha. Bayijyanye kera 1976 habariho haba arkidiyoseze nyine kugeza na magingo aya ngaya ivi Gitarama, aho ngaho ivi Kabgayi. Icyakora bamupfuye agasoni kuko yari akomeye Musenyeri Perode n'abaswise nyine n'umuswise nyine mu rwego rwa diplomasi, bamurekera iyo titre gusa ku izina gusa akomeza ari umwepiskopi mukuru nyine archbishop. Ariko rero nta arkidiyoseze afite, atayifite iri Kigali, kandi ifitwe n'uyifite nyine. Jonathan rero urumva unenga Kiliziya Gatolika muri kino gihe yagumye no gusubiza amaso inyuma akayinenga muri uyu mwaka, kuko hari hagiye urumva ko Gitarama nyine bari banyazwe bicaba Kayibanda binajyanye na ruya bwicanyi bwakorewe ba Kayibanda n'iki cyose na kudeta. None nyuma Kiliziya rwose bashyiraho nyine umuntu unogeye ingoma w'umwishuti magara ya Habyarimana azamuka nk'umurabyo. Urabona rero ko mu by'uko umuntu yanenga wenda Kiliziya ubwayo imyifatire yayo ku butegetsi bw'igitugu nicyo umuntu yavuga. Jonathan, niba nawe hari icyo ushaka kunyongeraho nagira ngo ufate ijambo tunihute, dore ko twatangiye dutinze. Ijambo ni ryawe Jonathan.
Urakoze muvandimwe Joseph. Icyo nakongeraho ni imiterere ya Kiliziya Gatolika mu mateka y'u Rwanda n'imikorere yayo byagiye bigenda byegama ku butegetsi buriho, rimwe na rimwe bikanafasha ubutegetsi bugiye kujyaho guhirika uburiho. Nta kintu mu by'ukuri ubona gitangaje, kuko uburyo wari ubisobanuye mbere y'uko tujya kuri Antoine Kambanda, wari uvuze ku bya Musenyeri Vicente Nsengiyumva, uburyo yazamuwe Habyarimana akimara gukora kudeta akamuzamura kandi agahita amujyana iwabo ku Nyundo hatarashira n'amezi arenga atatu bakaba bamugize Musenyeri nk'uko agiye ubisobanura uko byagiye bizamuka kugeza n'aho bimuye ubuyobozi bukuru bakabuvana i Kabgayi bakabujyana i Kigali. Ibi rero nanone urumva aha hari ku ngoma ya Perezida Habyarimana amaze gukora kudeta yishe Kayibanda na bagenzi be bashyiraho ubutegetsi Kiliziya urumva biragendana ariko noneho kubera ko ubutegetsi yari abujyanye iwabo Ruhengeri na Gisenyi nagira ngo nanabibutse ko uyu Musenyeri uyu Musenyeri Vincent Nsengiyumva akomoka yazamuwe mu ntera kandi akomoka muri kariya karere ka Ruhengeri ubwo rero ntabwo ari igitangaza kuko Kiliziya Gatolika yari ifatanije na Leta ya Habyarimana. Noneho rero ikindi gikurikiraho nagira ngo nze no kwibutsa abantu babyumve neza nuko irangira ry'ubutegetsi bwa Habyarimana naryo byarangiye FPR Inkotanyi cyangwa se DMI ihanuye indege yari itwaye Perezida Habyarimana na Perezida Ntaryamira w'u Burundi nabo bari kumwe nyuma mu ngaruka zabayeho ari jenoside nene n'ubundi bwicanyi bwagiye bukorwa hari abase uyu Musenyeri nawe yaguye muri ubwo bwicanyi kandi yishwe na DMI yari yobowe na Kayumba Nyamwasa afatanije na Kagame. Uyu Musenyeri Antoine Kambanda aho agiriye ku buyobozi yakagombye no kuba yaranabajije iby'impfu z'aba basenyeri bagenzi be akanabashyingura. Icyo ni icya mbere, ni ikosa rya mbere yakoze. Ariko noneho kubera ko asa n'ingoma iriho niyo mpamvu bamwimitse. Kubera rero amateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda, ibi byo kugira Antoine Kambanda umukaridinali papa zimika ku itariki 28 z'uku kwezi muri uyu mwaka bigaragara ko ari nka gifti bahaye Kagame yuko mbega ku bibazo uzi ko Kagame yikunguza arega Kiliziya Gatolika ari nk'uko yabigize mu Bufaransa kugezaho mushiki wabo yegukana uriya mwanya yahawe. Naha rero mu by'ukuri niko urebye niko biteye. Ubundi byari inkuru nziza ku Rwanda kuba narwo rugiye mu bihugu bimwe bya Afurika bifite bigize abakaridinali. Ikigaragara rero ni iki? Ikigaragara mu by'ukuri nuko uyu Antoine Kambanda ukurikije n'imivugire ye n'ibyo avuga ubundi ntabwo yakagombye kujya muri politike cyangwa se ngo avuge no gushimagiza politike ya FPR azi ibyo yakoze yarisha abasenyeri bagenzi be atari bibaza atari yanabaza FPR DMI uburyo yishe bagenzi be n'abandi banyarwanda yishe n'abanyekongo ibyo ubundi yakagombye kwicecekera agakora umurimo w'Imana yahamagariwe atagiye mu by'ukuri kuvuga no gushimagiza umwicanyi ruharwa. Ikibazo rero kiri hagati y'imyumvire y'abanyarwanda mu by'ukuri no muri izo ntambara ahanini suko uyu Musenyeri Antoine Kambanda ahawe ubu kardinali ari uko ari no ku gatsiko ka FPR DMI ahanini harimo n'ikibazo cy'amoko nka kimwe ba Tom Ndahiro n'abandi ba basa nabo n'abari abo muri CNRJ bita ngo nabacika cumu bazamutse ubwo wa mwana w'umukobwa yakirwaga muri rya shami uyu mukobwa mvuga uramwumva umwana wo mu Bubiligi witwa
Lord Wase
wahawe uriya mwanya wo kujya mu bazakora ubushakashatsi ku mikorere ngirango y'ababirigi mu gihe cy'ubukoroni
yego bakamwamagana nk'umujenosidere kandi atari uruye yari jenoside yabaye afite imyaka ibiri cyangwa ataranavuka sinibuka neza
ntabwo icyo gyewe rwose gyewe nanakemeranwaho n'abantu bavuga ngo kuko yari afite imyaka ibiri ubu bivuze utyo bivuze ko iyaba ari mukuru yari kuba umujenosideri ntabwo abantu ibyo tujye
ntabwo abahutu bose bishe ntabwo abahutu bose
ari abajenosideri twaba tubijyanye muri ya cadre ya FPRDMI ikoresha ko abahutu bose ari abajenosideri ari nabyo turi bwamagana ahangaha hepfo bamwe mu bahutu bamenyereye kwigaragura muri uwo mwanda wa FPRDMI yaba ya Kagame cyangwa ya Kayumba bakanduza izina cyangwa se ubwoko bw'abahutu kuko bahora bahetse izo nyamaswa ibyo rero icyo mbihuriza ni ikihe Yozefu nuko agatsiko k'abatutsi bake bo muri FPRDMI bahagurutse bashinyika amenyo igihe Lord Wase bamugiraga umwe muri iryo tsinda rizakora ubwo bushakashatsi aha rero nanone uyu Kambanda Musenyeri Kambanda Antoine bamunomye kuri uyu mwanya w'ubukardinali naka gatsiko k'abahutu nabona bo muri MRNDCD n'ubukana n'umujinya bazamuka na umva harimo urwango rw'uko ari umututsi mu by'ukuri ugasanga ikibazo gihari gikomeye rwa rwango ruri hagati y'abahutu n'abatutsi ntabwo ruzigera rushira igihe cyose ukuri kutari abantu bahaguruka ngo bakuvuge barwanye ikinyoma n'urwango nta tuzahora muri izi ntambara aha rero ndagira ngo abantu babyumve neza twitondere mu by'ukuri kwatakinga umuntu runaka dushingiye ku bwoko twashingira ku bikorwa bibi tubona tukabivuga dufite ibihamya ariko gushingira ko umuntu ari umuhutu cyangwa ari umututsi utiyumva muri ubwo bwoko agahaguruka akavuza induru agashinyika amenyo ni ikibazo gikomeye dukwiye kwamagana kandi tukarwanya twivuye inyuma kuko FPRDMI yagerageje ibishoboka byose ngo yumvikanishe ko abahutu bose ari abajenosideri n'abataravuka kandi kibabaje iyo mvugo niyo nyito bigatsindagirwa na bamwe mu bateruzi b'ibibindi bo kwa Kagame bahetse iyo mpyisi ku bitugu batsindagira ibya ndi umunyarwanda n'abandi bagenda birega unumvise wa wundi ninde nibamuhora iki ninde uriya wagiye kureganya
na Amoriki Edouard
Bamoriki ari we ni wowe se bahora iki wowe bamuhore amafuti wagiye kurega nyina ngo amutoza ngo urwango
namubwiye ko bari abantu bo muri FPRDMI yari abantu batarabo kwizerwa ese yaramubeshye
kandi arangije waranamwumvise ngo we rwose ahimbazwa no gucinya inkoro ngo nuko haba bariza abandi nta inkoro z'abandi ziba baraye azayicinya amahezi
tu inkoro yawe nireke kuba baraduka dukomeza kabigase kwa nkeke wibabaza inkoro ya
ntabwo nzigera njinya inkoro jyewe uzabaza
arayicinya ngo yawe ikababara rero reka babarira inkoro yawe tutaruke gatoya twatangiye dutinze tukiri kuri icyo kibazo cy'imibereho ya kiliziya imibereho ya politiki Navuga ko mu kuwa ku cyumweru ku itariki ya mbere z'ukwa cumi na kumwe 2022 umunsi w'abatagatifu bose umunsi banibukiraho abantu bitabye Imana. Hari iki kiganiro ku ijwi rya Amerika muri VOA muri Sanga, ikiganiro cya 14 kuri kudeta yo muri 73 n'icwa bunyamaswa rya Perezida Kayibanda na bagenzi be. Jonathan uzi nyine wakurikiye ibyo biganiro bagenze n'imva zaho babahambye nabi nyuma yo kubicisha inzara iminsi y'amezi bamwe bapfuye hashize amezi 40 arenga nk'abamudamu Kabarenza Nyesi abandi iminsi 30 abandi iminsi by'umweru ubwo bwicanyi bwa kinyamaswa mu by'ukuri busemera butera umwaku igihugu cyose kuko nta hantu hashobora kubera amahano nk'ayo ngayo ngo hazaba amahoro mu by'ukuri. Byakozwe nande byakozwe na Perezida Habyarimana na bagenzi be nabo bamuvanyeho bamuvanaho nabi nk'uko nyine nk'uko wabivuze mu kanya wibukije kuba indege yayihanuye ndetse nabo basenyeri bakabica abo basenyeri barimo umusenyeri nyine na kuba arimo Archiveke Vicente Nsengiyumva wari inshuti ye magara wari umukuru wa Kiliziya Gatolika. Ibyo bintu rero urabona nacyo ni ikibazo gikomeye cyane ubwo bwicanyi bw'abanyarwanda utavuga ngo ni ubwa FPRDMA yonyine yaraje ngo irabuzamura cyane biratinda ariko rero bwanahozeho ubwakozwe na Emile Ndesidere Habyarimana. Urumva Kayibanda uwo nguwo nyine bavuga we na bagenzi uko bishwe muri 73 Kayibanda nayo bamutsinze bamwisha urupfu rubi agwiwe aho ngaho aho neza iruhande rw'i Kabgayi ya Kabgayi nyine yatakaje uburemere mu gihe hari hamaze kuba kudeta nk'uko nabivuze mu kanya ni naho nyuma y'imyaka itatu muri 76 nyine Kayibanda yapfuye nawe bamaze kumugaragura. Ibyo biganiro bimaze iminsi bimaze kuba 14 sinzi umubare bateganya kuzakora kuri VOA. Ni ibiganiro bikomeye cyane ku mateka. Jonathan wibuka ko aya mateka kuri radio yacu twajyaga tuyavuga twarayavuze cyane, yego ntabwo yari afite uburemere nk'ubwa VOA kuko ntidufite uburemere nk'ubwa rw'ijwi rya Amerika, nta nubwo yewe twabashije kuba twabona abantu bakomeye bibayemo ngo babashe bemere kuvuge kutuvugisha nk'uko nyine ijwi rya Amerika ryabigize. Turarishimira cyane ariko twakoze na twibwabaga dukurikije n'ubushobozi twari dufite n'ubumenyi twashobora kugera kuri ibyo bibazo dutanga ibyo biganiro. Jonathan uribuka abantu batwikorera ngo turo turazura kaboze ngo turo turarerekana ko twanga bakiga kuvuga ukuri mu banyarwanda biragoye Jonathan. Uhita uregwa ko nyine ufite urwango, ese kuvuga ukuri byaba ari ukuri? Ibibazo bikomeye nk'uku rero abona ne muri iyo tugeze mu bibazo nk'ibi ngibi nyine kuko nk'ukambanda Antoine yego baramwamaganye bavuga ibiki byose ariko ndavuga ntese ni yaravuze kuko yavuze ijambo ridashimisha ariko se akanwa nyine ururimi ko ari inyama ninde utaravuga nabi tubutegereze gatoya turebe ku bikorwa cyakora tuzambwiye tuti ko kubanza ibyo bakuvuza ari ukuri nituramuka tubonye akomeje kurebera itotezwa ry'abanyarwanda no kononekara bikomeje cyane ko abanyarwanda yego abisanze aho ngaho ariko tumusengere agire imbaraga z'umutima zo kwitandukanya n'ubwicanyi bwa FPRDMA Kagame, bityo rero abe yagoboka abana b'Imana. Niki umuntu yavuga Jonathan, tube turetse iyo ngiyo nyine tuve kuri iyo ibyo icyo kiganiro cya 14 cyo kuri kudeta ya 73 twongere dushimire VOA nyine ikomeje kumvikanisha yuko uko kuvugisha ukuri ariko gushobora kunga abanyarwanda mu gihe abo nk'abo muri za Mendesederi baba bavuga ngo kureba imbere batazi naho bavuye bashaka kuyobora abantu buhumyi cyangwa kiriya kintu tuza kugarukaho kiriya cya Rwanda Bridge Builders, kuko nacyo ni indiri ya FPRDM Kayumba na MNDCD zinyuranye hirya no hino rwose. Ni ibintu ubona ntibitazagira aho bijya, bikaba ariyo mpamvu twabyise iteme ry'ibikenyeri. Bamwe nk'uko tuza kubibona harimo abagenda bahimba n'andi mazina. Indi nkuru ivugwa mu magambo makeya rwose, Radio Ubumwe yo ku itariki ya 29 z'ukwa 10/2020 yahaye mikro Major Express François Sabakunzi, umuntu wari nyine ukomeye mu gisirikare, wari ufite n'amashuri ya gisirikare akomeye n'imyanya ikomeye akora muri leta majoru. Yatanze rero ikiganiro, yatanze ubuhamya bwambi ku busingoma ya MNDCD Habyarimana ku bibazo by'ironda koko n'ironda karere. Tuzagaruka kuri ibyo biganiro bye rwose nza Jonathan, nduva turabivuze gusa kuko ni inkuru ikomeye, yarabivuze ibintu byamubayeho ubwe, yerekana uko iyo ngoma yakoraga, kandi ni nacyo mu by'ukuri n'ibyo biganiro bimaze iminsi byerekana byo kuri VOA. Bityo rero abahakana, abashaka gupfukirana abantu munwa ngo ntibakavuge ibyabaye, bitwaza ko ngo abanyarwanda ngo babawe mu Rwanda bababajwe cyane cyane n'ingoma mbi zahise n'ingoma mbi iriho. Mu gihe rero tutarebye izo ngoma mbi ngo tuvuge ububi bwazo, bityo tumenye ibyo tugomba kwirinda, nta kintu kizashoboka. Cyangwa se mu gihe abo bose bavuga ngo tungo kuko ngo twese turi mu opposition ngo niduceceke, noneho abakoze amahano noneho bishyira mu myanya myiza yo gusimbura abakora amahano banayakoranye nka bakayumba nyamwasaba ngo bakaba basimbura bakagame banyamahano wumbi, ngo ibyo byose ngo duceceke, ngo abanyarwanda barababaye, turaza kubigarukaho.
Ngira ngo tuzabigarukaho mu kiganiro wenda icyacu gitaha, dusubiye wenda n'inyuma mu mateka kureba niba hari icyo yatwigishije.
Yego rwose, tuwe mu kiganiro gitaha, urakoze cyane. Inkuru ya nyuma muziho zivuga muri kino gihe ni hano mu Faransa, aho nyine aho umupfakazi wa Habyarimana Agatha Habyarimana uno munsi mu gitondo yahamagawe muri affair mu biregwa Kapiteni Baril wahoze ari umujandarume nyine akaza mu Rwanda agacudikano n'akazu ko mu Rwanda na Habyarimana n'akazu, igihe ndege yahanukaga nyine akaba ngo yaranahari. Uramwibuka Jonathan Kapiteni Baril? Yari umujandarume ufite imyitozo ikaze cyane hano mu France, yarazwi cyane ariko muri icyo gihe aza nyine kujya no muri Afurika kujya gushakirayo amaramuko, yuzura na Habyarimana muri biriya bihe by'intambara, akajya amufasha kujya kugura intwaro n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ariko ibyo ni ibisanzwe. Ubwo rero aregwa ko ngo yaba yarafashije MNDCD gukora jenoside, nibyo aregwa Kapiteni Baril. Umugore wa Habyarimana rero, umupfakazi wa Habyarimana akaba yahamagawe afite statut ya temoin assisté, ni ukuvuga umutangabuhamya ari kuzana na avoka we, kubera yuko ashobora gutanga ubuhamya bukanamukoraho nawe, kuko nawe ubwe bamugenzaho ijisho, kuko nawe aba ari uru yari mu baregwa. Nubwo atararegwa atarego kumugaragara, ariko nawe akekwa kuba yarakoze jenoside. Bityo rero iyo nayo ni inkuru. Ubwo tuzakurikira amaherezo. Wahoze uvuga uti muri kino gihe nyine buri wese buri bihugu byatinze byari byarakewe biragenda bigerageye bikora uko bishoboye kose kugira ngo bishimishe Kagame. Ariko rero yego, si imbaraga gusa za Kagame zibitera, harimo n'intege nkeya za opposition ikora nabi. Ibyo tudahwema kwamagana ko uko gukora nabi kwa opposition guha imbaraga Kagame. Ndumva aho ngaho utari bumvuguruze. Hagati aho ngaho, niba nta kintu kindi wifuza kongera kuri ibi bimaze kuvuga mu kanya, twajya ku nkuru nyamukuru. Jonathan, ijambo ni ryawe.
Ntacyo nongeraho, tuzabisesengura neza mu kiganiro gitaha, kuko tuzasubira inyuma muri ayo mateka yose. Icyo
wabuze
kibabaje gisubiza inyuma opposition ni ibyo byose birwanya bashaka kwikuraho ibyaha by'amateka yacu, ngo bashake ahandi babyegeka bihishe inyuma y'ikinyoma.
Reka
ibyo rero
rero turebe
tuzabigarukaho byose.
noneho, reka turebe noneho igice cya kabiri cya kino kiganiro, ari nacyo kigize nyine, ari nacyo kigize inyito y'ikiganiro, inkuru nyamukuru. Inkuru nyamukuru ni iteme ry'ibikenye RBB, abari kimanga abakemanga ubutekamutwe bw'abari hanze bakomeje kwiyongera. Twagiye tuvuga hambere ngaha abari vuye muri gikubita nka Richard Kayumba, tuvuga ishyaka Ishema Party mu izina rye wasinye akaba ari president waryo ari we Nadine Claire Kasinge, tuvuga Padiri Mutarambirwa, bose bakoresheje amagambo rwose akomeye yerekana ko abo bantu ari abantu babeshya, ari abatubuzi babeshya mu by'ukuri ibintu bya demokarasi batemera namba, bagamije ibindi tari mu by'ukuri kuvana abanyarwanda mu bibazo bikomeye bafite. Muri kino gice cya kabiri rero turebe abandi, twavuze ko nyine abakemanga bagenda biyongera, hanatanga turatanga igerebere, turagenda ku ngere ebyiri. Urugero rwa mbere rw'abo ngabo bakomeje gukemanga ni nk'urunguru rwo ku itariki ya 29 z'ukwa 10 hashize iminsi 5 gusa 6, aho igitangazamakuru mu by'ukuri ntarinzi kitwa cyo kuri interineti kitwa Multicris cyasohoye inyandiko mu Gifaransa ifite inyito igira iti Rwanda Bridge Builders Le Pont d'Avignon Rwandais. Tugerageje rero gusobanura iyo nyito mu magambo maremare y'Ikinyarwanda, kuko tugerageje gusemura kuyisobanura iyo nyito, twagira tuti mbese iteme RBB ntiryaba ari nka rya teme rurangiranwa rya Avignon mu Bufaransa, bidashobora kugira uwo ryambutsa uruzi Rhone? Mbese aho si iteme ry'umurato Jonathan? Iteme rya Avignon ni iteme rifite amateka maremare, reka wenda mbivuge mu magambo make, ni iteme ryubatswe niba nibuka neza ni hari muri Moyen-Âge, ni nko mu mwaka w'1100 n'ibindi, hari muri Moyen-Âge ryarubatswe ryubakwa mu imyaka 8 rirarangira, ryari rifite ibintu bita za ryari iteme rirerire cyane hafi kilometero rikozwe n'ibintu bimeze nk'ibice by'uruziga. Urabona amateme uko cyane cyane yubakishijwe bene ibyo bintu by'amatafari cyangwa amabuye, abafite ibintu bimeze nk'ibice by'uruziga biri munsi y'iteme, aho nyine amazi anyura hakanyura n'amato. Urabibona Jonathan ku mashuri abashaka iteme rya Avignon babibona, biba bifite nyine ibyo bintu bimeze nk'inziga nk'uruziga binyurwamo n'amato, binyurwamo n'amazi n'amato anyura nyine munsi y'iteme. Abo rero sabibona yari gifite ibyo bice by'inziga 22 iza gusenyuka hasigara 4 gusa, bityo iryo teme riragenda ryagera ntirigera no hagati y'urwo ruzi rwa Rhone rigahagarira aho ngaho kuko ryigeze gusenywa n'intambara yahabaye muri ibyo bihe, bagerageza kuryubaka naho ibyo wubatse nabyo amazi arabitwara, bityo ni iteme riri aho rikunzwe kuko ni iteme rya monima historique, ibyo bita za monima za mu mateka zimwe nyine UNESCO ikarasa ikavuga iti aha hantu ni patrimoine y'isi yose, ntabwo ari umutungo ukomeye cyane w'Ubufaransa gusa, ni umutungo w'isi yose, ni statut ikomeye iyo ngiyo patrimoine de l'humanité. Iryo teme rero rirakomeye, riba ryubatse ukuntu nyine urumva n'iryo muri Moyen-Âge hafi mu mwaka w'igihumbi hafi mbere y'igihumbi 1200, aho ryubatswe kandi rikubaka ukuntu nyine koko kugushimishije urebye ibyo bihe, noneho rikaba rifite na za kiliziya ziri hejuru, ngo bubatse kiliziya hejuru, hari kiliziya zubatse hejuru n'ibindi nyine bikuru abantu abaturiste. Iyo urebye nyine amakuru y'amateka y'iryo teme n'uko rimeze muri kino gihe, bavuga ko byibuze nk'umwaka ushize abaturisiti 300,000 baje kurisura, abashoboye kujya kureba ijye kuri interineti barebe nyine ukuntu iryo teme risurwa barikunda cyane, ariko ni iteme ry'umurato ridashobora gutuma nyine urikoresha ngo uri iteme iba rikorewe kugira ngo wambuke uruzi, haba ku maguru haba n'amamodoka. Ni iteme rya kilometero, ariko ubu hasigaye nka 200,000 rigarukira mu ruzi gusa, mu byandiko ni iteme ry'umurato. Uyu muntu rero wanditse inaritika ibatese ati ari bibiaho si iteme ry'umurato. Jonathan, ndumva iyo aritikiro isomye, reka nanjye ndebe ahantu iri noneho nsemure gatoya, nongeye nsemure nyine numva ku bwabyo. Yego yego.
Narigereranya n'iri teme nyine rya Vigno, asobanura ko rishobora kuba RBB nayo ari teme ry'umurato ridafite icyo rimaze. Ugeza ubijyemo kuko
ridashobora kukwambutsa uruzi rwa Rhone nyine, na RBB nta kizambutsa Abanyarwanda mu by'ukuri, ni ntaho izabageza, nicyo abasobanura. Aragira ati ku itariki ya 26 z'ukwa gatanu 2020 hasohoye inyandiko ivuga yuko havutse ikintu cyitwa Rwanda Bridge Builders. Inyandiko iri mu Gifaransa ati icyo gihe twamenye yuko amaparti amashyaka n'imiryango idahanira itegamiye kuri leta byose hamwe 36 ngo byari byateranye ngo kugira ngo nyine bishyire hamwe imbaraga zabyo, nyine ngo bikumvikana nyine ko ngo bari bagamije byose ngo kugira ngo imbere nyine babashe kuterana nyine bakora ikintu gikomeye cyane, nyine igiteme rikomeye, ngo bagomba ngo gusenya inkuta ngo ziri hagati yabo kugira ngo nyine babashe nyine nyuma yo gusenya izo nkuta nyine zibatandukanya noneho babashe kuhangana n'igitugu cya FPR i Kigali, bakora nyine nyuma yo gusenya izo nkuta nyine ngo bagakora iteme. Urumva Jonathan? Noneho iyo nyandiko nyiriko yandika agatangira ati rugikubita, ati rugikubita icyo gitekerezo ati cya acrivé Rwanda donc cyatumye Abanyarwanda cyaciyemo cyazanye amacakubiri mu Banyarwanda, ati rugikubita cyazanye amacakubiri mu Banyarwanda acrivé Rwanda, ati harimo rwose abataremeye nyine ko ibyo bintu bishoboka, abataremeye nyine ko harimo umugambi mwiza kuko bavuze bati hari ama association ngo arwanira uburenganzira bw'ikiremwa, aharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ngo n'ubutabera nyabwo, ndetse n'amaparti bari bahuye muri ayo maparti harimo ayobowe n'abantu bafite uruhare mu kuba barisha Abanyarwanda bakabakore n'andi mabi. Jonathan, uruvange rwabo ngaho ni gute ama association avuga ko haranira ngo uburenganzira bwa muntu n'ubutabera nyabwo afatanya n'amashyaka ayobowe harimo n'amashyaka harimo ayobowe n'abantu bakoze amahano bagomba kujya mu bucamanza, bagomba gucirwa imanza. Jonathan, ngibyo rero ibyo nyine iyi article ikomeza igira bivuga nyine ivuga ati ni iteme nk'irya Vigno iteme ritazagira aho rigera. Ibyo rero Jonathan, urumva ko natwe ibyo twavuze tumaze gukora nk'ibiganiro bine tuvuga ku byo bintu bidashoboka, bamwe bakatutwama nk'uko tuza kubibona. Aragira ati hari rwose abakoze amahano mu Rwanda ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari muri ayo mashyaka, ati ayo mashyirahamwe avuga ko hari uburenganzira bwa muntu ari mu biki mu gufatanya n'amashyaka yobowe n'abantu bakoze amahano mu Rwanda no muri Kongo. Ati mu by'ukuri turasanga ahubwo mu by'ukuri icyo iyo initiative igamije kurwa ubundi ngo yagombye kurwanya kudahana no gushyiraho ubutabera bwa nyabwo no kushyiraho ukwibuka ba victime
inzirakarengane zose
urasanga inzirakarengane zose urasanga buryo kuri initiative ngo arambigwe yari flu ikintu kirambigwe kiri flu idasobanutse kuri bamwe rwose bumva idasobanutse abandi abumva ngo bigomba gukomeza akavuga ngo ibyo bintu ngo twazaba tubiri barabyumvise aho bamukankutse avuga ngo ibyo bintu ngo umuntu yazabira twarageze ku butegetsi ariko rero iyo nyandiko avuga ati mu by'ukuri harimo n'abavuga ko byarangiye iyi initiative yapfiriye yapfuye ikivuka akavuga ati rwose ati hari ibintu byinshi byo kwibaza agakomeza agatanga nyine urugero rw'ababibonye bagahita babivamo ari nk'ishyaka ishema parti ryagize riti rwose tubivuyemo tuvuye muri initiative yitwa ngo irubaka kandi isenya mu by'ukuri aho nyine ku itariki ya 12 z'ukwa 10 2020 imwe mu mashyaka ya politike nyine yari aririmo ari ryo ishema pati mu izina rikabuye mu byasi mu itangazo ryasinywe na Nadine Krikasige ryamaganye mu bintu byinshi ryamaganye ko muri iyo Rwanda Bridge Builders RBB ngo nta demokrasi iharangwa cyangwa se transparency nta demokrasi iharangwa nta no gukorera mucyo atakenshi mu mikorere usanga ijambo rihabwa buri wese yego atari ko nyuma yo guhabwa ijambo rya buri wese mu nama rusange ati nta cyemezo na kimwe gifatirwaho ati havuga ko ngo bifatirwa muri sekretariya aho batazi mu by'ukuri ubundi bakibaza ati ni bande bagize iyo sekretariya ko nta n'umwe tuzi ati kandi ko tutazi n'ukuntu bashyizweho ubundi Nadine Kasige nuva twarabivuze ubushize tutabitindaho ati ntituzi yewe n'ibigenderwaho bakoresheje kugira ngo batoranye abo bantu tutanazi ati birumvikane rero ko imyanzuro ifatirwa muri iyo sekretariya tutazi abayigize n'uko bagiyeho ati akenshi iza idafite aho ihuriye n'ibyavuzwe n'ibyo twavugiye mu nama ati cyane cyane ko nta cyemezo nyine tuba twaremerewe kuyifatamo mu gihe nyine turiho dukora impaka mu nama mu by'ukuri ni inama z'umurato hari yateme ry'umurato Jonathan nuko rero yavuze ati tuvuyemo ati ni ibintu ntabwo twakomeza kubyihanganira ati ikindi uwo munyine wanditse yaritika aravuga ati igitangaje ati nuko muri uko kugenda kwa ishema pati atayo ma association avuga ko haranira uburenganzira bwa muntu yacecetse iyo parite ahubwo ubundi bagomba ubundi uzi ko ma association bavuga nyine ngo na muri societe civile ngo bazajya ngo bacunga ko amapariti adakabya nyine adakabya mu akaba yategeka n'abaturage ariko no mu gihe batarabona ubutegetsi badafite n'inkota zibafatiweho ayo ma association ngo yaracecetse muri ibyo bintu byose byavuzwe na parti ahubwo bikavugwa na parti mu mwanya wo kuvugwa na association akomeza agira ati uyu nyine wanditse article nyine yo ati tariki 29 z'ukwa 10 2020 ati niho ati habonetse ikindi kintu nacyo kitangaje ati mu bamambure 36 batangiranye nyine na batangiye nyine iyo teme iyo bridge ati ama association abiri ati kandi atoroshye ati niko mbibona jyewe ati ama association ubundi yatangaga icyizere yuko nyine muri ibyo byerekeye ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera buhamye ngo ariyo baharanira ama association hari ntiyagaragaye mu ibaruwa yasinywe na Rwanda Bridge Builders bayohereza umuryango w'ubumwe bwa Afurika ayo masosiyasiyo akavuga izina ni Global Campaign ya for Rwandans Human Rights ya Rene Mugenzi na bagenzi be niyitwa Amahoro Iwacu akavuga rero ati ibyo byose kubona ayo masosiyasiyo atarasinye iyo baruwa ati nta communication ati barabicecetse baryumyeho atese ati kuba batarimo muri iyo baruwa yoherejwe umuryango wa Afrika ati ntibiteye ukwibaza ubwabyo agira ati rero wongeye kuri iyo liste ya batatu ni ukuvuga ishema pati n'izo association ebyiri Global Campaign for Rwanda's Human Rights ya mugenzi n'amahoro iwacu ati wongeye ati kuri izo eshatu kuri iryo shyaka n'ayo masosiyasiyo abiri tagaragara umuntu yibaza aho ati utahiwe ninde ninde utahiwe kutaboneka mu basinyi mu yandi magambo urumva Jonathan ko harimo ubutekamutwe ubutubuzi nk'uko tudahwema kubivuga ni n'iryoritike nyine ivuga ati mbese rino teme ry'ibikenyeri ntabwo ryaba nako iteme ry'ibirawe n'amagambo yacu mbere ati mbese Rwanda Bridge Builders ntiyaba ari nka cya kiraro cya Avenue cy'umurato kidafite umumaro kidashobora kwambutsa mu by'ukuri bakiyambaje bambuka Rhone ati mbese nko kuvuga tese ati iryo teme rizambutsa abantu rizabajyana he rizagera kuki Jonathan ijambo ni ryawe
bira ibiratangaje cyane kubona mu gihe gito cyane uburiganya bw'abantu ba bigize ngo abubatsi bibiraro twebwe mu by'ukuri twagaragaje ibinyoma byabo byo kwerekana ko ari ubwihisho bwa Kayumba kugira ngo atabazwa abana yicishirije muri Kongo na nibura rya Rutabana nk'uko tumaze iminsi tubivuga ni akagira abateruzi b'ibibindi agomba gufata nyine nka bamwe twahoze tuvuga bamuhora iki uretse ko batabuze n'ibyo bamuhora nuko yashatse kubambisha nyina no guheka impyisi aba rero nabo mu by'ukuri baravumbuwe ahubwo dushimire uyu munyamakuru nawe we Arise Mutike ngira ngo niwe wanditse iki kinyamakuru ni wanditse ya article
inaritike y'itangazamakuru Mutike Mutike cyangwa
nawe ko yabashije ku mu by'ukuri kubona nk'ibyo twese twagiye tubona tukabivuga n'aba bose bavuyemo bagaragaza ko harimwo amanyanga ashaka gukoresha abo bantu ariko hari abafata ibyemezo ndetse n'ibyemezo baba bararangije kubifata ni nk'ibyo bya FPA FPRDMI Kagame ikoresha amanama yararangije gufata ibyemezo ari nko kugira ngo biyerurutse kuri rubanda kw'inzego zikora aba rero nabyo aba bahetse Kayumba ni urebye ni ibyemezo biba byarafashwe ari naho tuza kureba mu by'ukuri iyo wumvise ibyo uyu wamaze nawe kwigira umuteruzi w'ibibindi wo guheka Kayumba uyu Ndagijimana Jean Marie aho nyine asobanura muri kiriya kinyamakuru tuza kugeraho mu kanya urareba rero ugasanga mu by'ukuri ese abanyarwanda dufite uburwayi buteye bute ni iki kizadukiza ubuhake no guhora duhetse abagome abajura n'abicanyi ni iki kizatuma abanyarwanda mu by'ukuri babasha guhagarara ku maguru yabo bakavugisha ukuri bakagaragaza iby'ubutindi n'ubugome bw'aba bantu bitwa ngo n'abayobozi barabayobora babajyana he turarega Kagame ubwicanyi n'ubujura turamurega jenoside n'ibindi byaha by'intambara aribyo turega Kayumba wari ukuriye DMA ariyo yahaniye indege ikica abahutu mu gihugu hirya no hino ikica abasirikare bacu ikica abatutsi igafunga ubuvumo mu Ruhengeri abantu bari bahungiyemo igafunga igashyiramo imyotsi y'uburozi abantu bagatikiriramo agasaba Kagame ko ayohereza indege mu Ruhengeri zigatsemba zivuye ku murenge ku murenge ku wundi uyu munsi wa none bakaba bamuhetse ku bitugu ngo barimo barubaka ngo urutindo rwo guhuza abantu ntabwo bigeze bicara ngo Kayumba ze yicara navuga ayo mabi yose yakoze byibuza nabwira abantu ati narahemutse nisha abanyarwanda ngira nabi mfasha Kagame no kugira nabi abanyarwanda mu mpimba imbabazi wenda ngo abanyarwanda baba aribo badesida kuvuga bati tumuhe imbabazi cyangwa se mu mubande ariko byibuze ubwo butwari yabugize ni nayo mpamvu tuvuga ko aba bantu ari abateruzi b'ibindi bahora bahetse shitani guheka izo mpyisi ku bitugu yaba ari Kagame na Kayumba ukibaza ute se mu by'ukuri mu bigaragara n'ibigaragazwa n'ibi bitangazamakuru nk'uko tugenda dusobanura ku iri teme ry'ibikenyeri ari ryo kujijisha abantu no kubatesha igihe kugira ngo batabazwe ibyo byaha byose cyane cyane Kayumba yakoze na nyuma aho ahungiye abeshya ngo agiye ngo gushyiraho igisirikare kirwanya Kagame maze sinakubwiraza MLN Desideri bagahaguruka bagahagarara bamuha amafaranga n'abana babo twaje kubabona hariya mu mashyamba ya Kongo aho Kagame yabatikirije abandi arabatwara nyuma rutabana agize ngo arabaza aramurigisa n'ubu ngubu nibyo twatakambaga twishyuza rutabana none barimo barubaka iteme ry'ibikenyeri aho kugira ngo bicare babaze ibyo bibazo byose bicaze abantu babuze abo bana baririwe amafaranga baganire kuri ibyo bibazo baganire ku bwicanyi bwakozwe Kayumba azasobanure neza kuko niwe wishe abantu mu Ruhengeri n'igisenyi niwe wishe abantu ibyumba niwe wishe abantu ku Gikongo niwe wishe muri Kongo ibyo bintu bagatinyuka bakamufata bakamushyira ku bitugu byabo bakamuheka aho turi bwumve naho ndagije Imana yagiye kumuburanira ngo ntabwo bashinzwe urukiko bashinzwe gufatanya nabo mu by'ukuri Yosefu ibi bintu ni abanyarwanda bakwiye guhaguruka ibi bintu tukabyamagana kuko biteye ubwoba ntabwo dushobora kuzaguma muri ubu buzima ngo umwicanyi asimbure umwicanyi hapfe miliyoni y'abanyarwanda cyangwa miliyoni ebyiri twongere dutangirire ku busa aho dutangire kuri ubwo busa batangire bica umwe azayamara indi myaka 20 cyangwa 30 hapfa abandi miliyoni ebyiri cyangwa eshatu ntabwo ibyo bintu bishoboka tugomba guhagarara abapfuye barapfuye abarimo barapfa barapfa ariko noneho twone kwemera n'abari muri opozisiyo ko twicwa urupfu nk'urwo Kagame yica abari mu Rwanda noneho na Kayumba yica abari muri opozisiyo none se tuzabigenza dute tuzemera tureke izo DMI zabicanye na CDR zica abanyarwanda ku buryo bwose bushoboka iyo opozisiyo yaba imaze iki ni ngombwa ko ibi bintu tubivuga kandi tunashimire na none ari Ishema Pate ari Richard Kayumba ari Padiri Thomas no Padiri Athanase Mutarambirwa n'uyu wanditse mwanditse w'iki kinyamakuru wabashije nawe gusobanura neza nk'ibi ngibi tuvuga uyu Arise tubashimire kuba barabashije kubona koko iri ari iteme ridafite icyo rimaze ahubwo ari ukujijisha ngo abantu bo kwibuka ibyo bikorwa byose byakozwe muri iyi myaka itatu ishize by'ubugome n'ubugizi bwa nabi bwa Kayumba n'abo bateruzi b'ibibindi bafatanije bo muri MLNDCD wakomeza Joseph
urakoze cyane Jonathan igice cya kabiri cya kino nkuru nyamukuru mbonye harimo ibibazo ziko twatangiye dufite ibibazo technique muri studio hari ibintu nari nashyizemo hari za audio nari nashyizemo mbonye zitafashe turabivuga mu magambo makeya cyane hanyuma dusoze kino kiganiro tuzabigarukaho mu kiganiro gitaha inkuru nyamukuru ya kabiri yari uko tariki ya 31 z'ukwa 2020 umuteruzi Yohani Maria Vianney Ndagijimana yagiye muri studio ya biza tubireba tugaceceka studio ya urayizi Jonathan ya Jean Pomoseni mbora musanga ajyayo rero kwisobanura kubikemangwa ku iteme ry'ibikenyeri RBB kuva ryashingwa. Uziko muri article iriya Multikis bavuga bati ibyo byose biraba nta n'ukwisobanura aho ikari ku itariki 29 ariko tariki hashize iminsi ibiri yagiye kwisobanura muramusanga nyine muri biza turi avuga ati nagutumiye ariko niko bivuga mu itangazamakuru mu menyamakuru bavuga twagutumiye umuntu yakwibaza niba taranitumiye yagiye kwisobanura ku bikemanga ku iteme ry'ibikenyeri RBB kuva ryashingwa nawe rwose yaramubwiye atese ati ndabivuga amagambo kuko nyine izo za audio ndazibuze nzazishyira ubutaha yarabanje aramubaza atese ati riyateme RBB mwashinze mu kwa gatanu hashize amezi atanu atese ati murabona ibyo mwifuzaga mwarabigezeho mugeze kuki mwabivuga undi ati byose ati byaratunganye ati twatangiye turi benshi ati ndetse twariyongeye ati kandi ntawatuvuyemo Jonathan nuko nshatse izo audio nkazibura ngo ntawatuvuyemo urumva se hari aho bihuriye nyine n'ukuri kubeshya kubigaragara ntawatuvuyemo
ariko ibyo ni ibisanzwe muri abo bateruzi ibindi wibuke ko nikiyita P5 wibuke ko cyavuyemo amashyaka agera kuri atatu
numbaze bakakomeza bakiyitwa P5
n'ubu bavuga ngo P5
ati bimeze neza cyane ati nta n'abatubuyemo ati ahubwo turagenda twiyongera atese ati nawe akongera akabaza ati hari abantu rwose bavuze rugikubita bavuze ko ibyo bintu byanyu bidafashe akavuga ba padiri abo ngabo ndako avuga padiri nuriya mutarambirwa akatuvuga natwe akavuga abanza cyane cyane abanza Semana Tarcisse undi agatapfu n'indimi Jonathan tuzabigarukaho tumaze umwanya munini cyane mu Kigali tuzabigarukaho agatapfu n'indimi ariko nako ikiganiro cyumvise amubaza ibibazo nyabibazo ari ku bisubizo nyine warabyumviye ko bidafashe igero cyatujyanye twanatangiye dutinze mu by'ukuri ahubwo reka gatoya ikintu kinatangaje muri abo 36 kuko basinye ari 32 nabonye 32 basinye ibintu ukibaza aho abandi bane bagiye ati turi hafi 40 batangiye ngo ari 36 bamwe bavuyemo ntihasinye batarenze 32 abandi biba byagiye ku mugani hari ibibazo n'utubazo kandi biracyaza ikindi cyo tuzakomeza tubafashemo kuko ntabwo dushobora kwihanganira amahano ayobya igihugu ayobya opposition aho imbaraga birushijeho Kagame
Jonathan rero bunganiye gato muri iki kiganiro niwe warakurikiye neza aho yavugaga by'umunyamakuru Tarcisse Semana yanabaye hari nk'unamututse aho avuga nyine ngo ngira ngo ahari kubera ko yandikiye Semana
mubuza akoresha kuko igitutsi inshyanutse
ngo ni abashyanutsi cyane cyane
amuvuga no mu izina
yes
ananiye gapadiri mutarambirwa atanazi cyane
avuga ngo ko asebanya natukana nako abasebanya bakanatukana ngo nitwebwe ngo
ariko naradutsinda ntatuvuga izina
urashwe
abo bo bavuga amazina
yes
azabivuge tubwire umunyamakuru amubaze iby'ubusambo bwe kandi yaribye igisambo
iyo abanyamakuru nabo ntibashobora batinya kumubaza ngira ngo hari ndacyo apfa na Tarcisse Semana kuko we adatinya no kubaza ari nabwo yaciye inyuma akamwandikira amusaba ko ataguma kuvuga Kayumba, akwiye kumureka Semana rero akamushyira hanze kuko adashobora guhishira abicanyi. So ni ngira ngo na
niyo mpamvu yamwise icyana.
Aho rero byo ni abanyamakuru bigenga bashobora kuvuga ibyo batekereza, wabinenga ukabinyomoza, ariko mu by'ukuri ibikorwa rimwe akora byo guheka Kayumba anamuburanira agiyana hirya no hino. Kandi mu by'ukuri mbere nibuka tugitangira yavugaga ko Kayumba akwiye kwishyira inzego z'ubutabera za Irahe
rwose.
None ubu
yaba yaramuhaye iki se gituma noneho asigaye nyine avuga ati ntimukamuvuge ko ari igisambo?
Uretse kubumba ribi mu kiganiro gitaha, kuko
tuzabigarukaho Jonathan.
Umwanya wadushiranye rwose,
reka wadushiranye, reka ahubwo ndangize kino kiganiro nkwibariza. Muri abo 36 cyangwa na 2 biterwa, tuzasubiramo ko ni ibintu hamwe barandika batatu 39, ahandi batatu 32, ahandi 36, umuntu akibaza ni bangahe. Ikindi cyarimo bavamo bati ntawavuyemo n'umwe. Jonathan rero ikintu kinatangaje, harimo abantu barimo abo 36 ubu n'ubundi ari abantu bari bashobotse, ariko kwibaza uti bariya abantu baba babaye cyane barababajwe na Kagame ku buryo batakibona. Muri abo rero hari umuvandimwe witwa nawe n'inshuti yawe n'inshuti yanjye n'inshuti yawe witwa Matata, nawe uri muri icyo kintu Jonathan, kandi uzi ibintu yari yaravuze ko atashobora kujya mu kintu kirimo Kayumba, ko nta kintu kirimo Kayumba gishobora gutunga na Jonathan. Iyo audio sinyifite nayo nagize ingorane za tekinike, urazizi wowe iyo audio abivugamo Matata rwose tuzayishaka. Ariko hari n'ahandi Matata agira ati hari ku itariki za 24 z'ukwa 10/2015 ni kagufi reka ngashyireho. Bariho bizihiza, yari muri FDI yagiye kuvugirira muri FDI, aho bariho bizihiza imyaka 5 mu president wayo Ingabire Victoire afunze. Bariho bayizihiza ni muri 2015 bizihiza imyaka 5 afunze. None afata ijambo aravuga ati dufite amahirwe yuko hano hanze hari abantu bari bakomeye baregwa bashobora kudufasha kugaragaza ukuri, kugira ngo nyine igereke ubutabe nyine ukuri n'ubwiyunge bishoboke. Ati dufite amahirwe Jonathan. Ubwo icyo gihe sinibaza niba yabagamo Kayumba, uretse ko hari abandi nk'aba Rudasingwa babivugaga, ariko Kayumba we wenda nawe yamutekerezaga, ariko yarabivugaga icyo gihe ati dufite abantu bari hanze. Ariko yavuga mu by'ukuri ntiyanagarukiye ku Batutsi gusa, hari n'Abahutu nabo wumvaga bavuga nubwo atabivuze neza. Navuga ati abo bantu badufasha bakamenyekana nko muri Afurika y'Epfo, tugakora komite version commission vérité et réconciliation. Reka tumwumve ahangaha, reka tumwumve gatoya n'umunota umwe.
Icyo nakwifuriza ni kwa Ingabire ni uko twebwe hano mu buhungiro ni ikintu mutinya kuvugaho, ariko nyeneye aho ngarukeho ni uko hano mu buhungiro ubungubu dufite ubushobozi, dufite n'abantu bahagije bashobora kuba batuma komisiyo berika ishoboka. Ubu dufite abantu bakoranye na Kagame, navuga wenda ko bafatanyije icyaha. Dufite n'abantu bahunze bamwe bavuga yuko baregwa Jenoside, nabo bashobora kuba bafite icyo bafashaho ya komisiyo y'imirimo imeze nk'impapuro z'isizi, tukazashyira hamwe ibyo byaha ubwo bwicanyi bwibasiye abanyarwanda bo mu moko yose, tugashobora kuba twakora iyo komisiyo y'imirimo n'ubu hari mu buhungiro. Kagame we biragaragara ko azarinda yigira ku isi atafite aho ahuriye n'ukuri, kubera ko hari umugabo utinya ukuri.
Kagame ateyo biragaragara yuko azarinda ava ku isi nta kuravuze. Kayumba we Jonathan arana amasegonda rwose 19 arahavuga ati ati commission vérité et réconciliation, komite nyine y'ukuvuga ukuri, ukuri nyine gutuma nyine abantu bashobora kugera ku bwiyunge. ati ukuri niko kuzashoboka, niko kuzatu niko kuza tuzatu kuzatuma dutsinda, niko tuza kuzatubora. Ukuri Jonathan hariya muri Rwanda Bridge Builders yagiye ashobora kwakura ukuri ukuye kuri Jonathan mu bantu b'ibisambo n'abicanyi. Reka twumva ngaho
ushobora gutsinda nitutiyemereza kwakura ukuri. Rero muzi neza ko abanyarwanda bakunda kutubora, ndizera neza yuko muzirikana yuko uko bizagenda kose ukuri niko kuzatubohora. Murakoze.
Nicyo uzabwira mucuti wawe, mucuti wawe Matata Joseph numuhura COVID nidugukundira, ntuzamubwira uti mbese uti wagiye mu biki ko udasa nabyo kutanabyemeraga, uti niki kikoye Jonathan? Nako singiye kukuvugira ibyo uzamubwira, ijambo ni ryawe kandi unahita usoza Jonathan.
Birababaje Joseph, birababaje cyane. Bazina wawe ubundi ni umuntu waharaniye ukuri, warwaniye ubumwe n'ubwiyunge, ubundi utagira urwango rushingiye ku bwoko. Ariko ngira ngo kubera gutinda mu buhunzi no gutinda mu bibazo, bakomeza kumushuka, bagenda wenda bamwumvisha ko nk'ibyo ngibyo ndagije Imana yagiye asaba Tarisisi ngo nareke Kayumba, urumva wenda nawe yabashije wenda kumukonvenka ngo amureke ko Matata ubundi ni umuntu utarya umunwa, uvuga ibyo atekereza kandi akabisobanura mu kuri. Nibaza ko igihe kizagera agahindura amaso akabona ko kujya inyuma y'ikinyoma nk'uko yabivugaga, ikinyoma kitazatsinda ahubwo ukuri ariko kuzatsinda, ariko agomba kugarukaho. Ikindi nta nubwo ushobora kumuveba utazi icyamujyanyemo, buriya umuntu namwegera akamubaza azamusobanurira. Niba wenda yaramaze Kayumba baramuteye icyuhagiro bakamukuraho ibyaha, ubwo twitege ko ejo n'akabarebe nahunga bazamukuraho ibyaha, n'abadani munyuza n'abanziza n'abo bicanyi bose, wenda ubuhungiro bukura ibyaha ku bicanyi n'abajura. Ntabwo navuga byinshi kuko Matata ni umuntu nkunda, ni umuntu nzi ko yari umugabo udashobora gutinyuka gufatanya n'abagome, kuko ibyo yavugaga nibyo twubaka RNC muri 2010 mu kwa 12, nibyo twari dushingiyeho. Twari tuzi ko mu bantu babaye muri FPR, mu babaye muri MRND, mu babaye muri MD, tugiye kuvugisha ukuri, uko kuri kw'ibyabaye n'uruhare buri wese yagize gushobora gufasha Abanyarwanda kwiyubaka no kwiyunga, bagashyira hamwe bakabasha guhindura ubutegetsi buri mu Rwanda bukandamiza abaturage, bwica, busahura, buteza amacakubiri, tukabusenyesha ukuri kuko bwo bukoresha ikinyoma. Ibyo rero kubera ko Kayumba ari umwicanyi ruharwa, nawe yari abonye aho yihisha aratubeshya, nyuma tuza kuvumbura nyine ko yatubeshye, dutangiye gushyira ibyo binyoma bye hanze, biba intambara itoroshye. Ashuka nyine abo bateruzi b'ibindi bamujya inyuma baramuheka, basenyara NC imaze gucikamo ibice inshuro zigera nko kurenge cyangwa eshanu, n'ubu ngubu bakimuhetse agigenda ashaka n'abandi hanze ya RNC bakamushyira ku bitugu, kugeza aho bamuhaye amafaranga n'abana babo arabarya, n'amafaranga arayarya, n'abana arabarya, n'ubu bakaba bakimuhetse ku bitugu. Aho rero niho wakwibaza, ese ukuri bateze kuzavuga no guteye gute? Niba babasha guhekwa bahekuye bakamushyira ku bitugu, yarabahekuyeho ababyeyi akabahekuraho abana abavandimwe inshuti, ubwo se bazavuga ukuri ryari? Bategereje iki? Twe tubivuga bakumva ko ngo twebwe ngo turatukana iyo tuvuze abicanyi n'abajura, ubwo ni ugutuka. Niba kuvugisha ukuri ari ugutukana, tuzagume dutukane dutyo, kuko ukuri amaherezo kuratsinda. Nkaba narangiza iki kiganiro ngira ngo abadukurikira bajye bakurikira mu by'ukuri ibi biganiro tuvuga ni ibiganiro bikomeye, kuko Abanyarwanda dufite amateka mabi akomeye ariko ayo mateka ni ayacu, ubundi yakagombye kutubera ibyigisho byiza bishobora kudufasha kwiyunga, kuko amoko yacu abahutu abatutsi abatwa nta kibazo ateye, ikibazo ni uburyo akoreshwa mu kwica gusahura no kugira nabi. Ikindi kimbabaza kandi kikantera agahinda ni ukwibaza uburyo Abanyarwanda ari abantu basenga, ari Abakristo, ari Abayisilamu, ari abasenga Gihanga na Ryangombe n'izindi mana basengaga, ariko ntabwo basengaga bashaka kurimburana cyangwa kurimbura igihugu, basengaga basaba ngo Imana ibafashe ifashe igihugu. Ubundi umuntu wizera Imana aba akwiye kwibona mu ishusho y'Imana, kuko uwemera Imana wese yemera ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Ntabwo wakwica ishusho y'Imana, rero ntiwayigambanira, ntiwayigirira nabi. Ntabwo numva igituma Abanyarwanda mu by'ukuri duhora twimitse ubugome, kugira nabi. Nuhagurutse kubivuga igihe ubona bitatunganiye inyungu zawe z'ubujura cyangwa ubwicanyi, ugahaguruka ukavuga ngo umuntu aratukana cyangwa ararwanya ngo opposition. Mba ikibazo buri gihe ni opposition yiyopoza kuri nde, yiyopoza ku biki? Niba wiyopoza kumwicanyi n'umujura, ukrimi kumwicanyi n'umujura, iyo opposition yabishingiye kuki? Wiyopoza muri ubwo buryo, buri wese nk'umunyarwanda ushaka amahoro akwiye guhaguruka. Ibyo bintu tukabyamagana, kuko abo tumaze kubura barahagije mu moko yacu kwari, abamaze kudusahura ibyo basahuye birahagije. Abanyarwanda bakwiye guhaguruka, tugahagarara tukavuga ngo enough is enough, igihe kirageze kugira ngo twubahane, duhaguruke tuganire ku mateka yacu, tuganire ku byadutanije, tuganire ku byatumye twishora mu bwicanyi tukicana mu buryo buteye ubwoba, kuko ntabwo ari abanyamahanga batwishe, ni twebwe ubwacu Abanyarwanda twicanye. Duhemukira Imana yaturemye mu ishusho yayo, dukwiye kugaruka ku gicumbi tugasasa inzobe tukicara hasi, bakareka kubaka ibyo ayo mateme y'ibikenyeri byaka umuriro munsi babeshya ngo barashaka guhuza Abanyarwanda. Umujura n'umwicanyi bahuza Abanyarwanda bate? Nkaba nsaba rwose ngo abadukurikiye iki kintu bajye bacyumva, bumve ko tubabajwe cyane no guhora mu kinyoma kituroha mu bwicanyi n'ubusahuzi, tukarimburirwa imiryango kandi twakagombye kuyitabara. Nkaba mbashimiye rero abakurikiye iki kiganiro, ngo amahoro n'imigisha y'Imana ikomeze kubana namwe. Muramuke.
Urakoze cyane, uramuke Jonathan, kandi nawe amahoro n'imigisha y'Imana bikomeze kubana nawe. Nshuti mwari muduteze amatwi cyari kiganiro iteme ry'ibikenyeri RBB abari Kemanga bakomeje kwiyongera muri kino kiganiro. Mumenyere buri wa mbere utuntu tundi, ariko ejo tukaba tutarabashe kukibagezaho. Twari twateganyije ikiganiro ku mibanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda. Ikiganiro mwagomba kugezwaho na Dr. Theogene Rudasingwa, ariko rero twaragisubitse kugira ngo habanze habaye amatora y'uno munsi, batangiye amatora ya Perezida wa Repubulika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bityo rero murahishiwe, nibishoboka ejo cyangwa ejo bundi Dr. Theogene Rudasingwa azabagezaho icyo kiganiro ubusesenguzi bwe kandi bukundwa na benshi. Muraritswe rero, murahishiwe, naho twebwe aho mutuntu tundi ni ku wa mbere utaha, ku wa mbere ku itariki ya cyenda. Muramukerera ahantu bwije aho bwa cyenda aho, muhinge, muzagwize, mukora akazi, mugwize kandi musagurire urugamba rwo kwibohora. Bitari mwirinde kandi abashukanyi nk'abo mu iteme ry'ibikenyeri, tutazahwema kwamagana nubwo bataka, ariko tuzakomeza tubamagane kugeza igihe rwose bazareka kubeshya.
banje yagiterekana n'ubukombe imbaraga tubuye gufatanira urwa murimo aho urugamba rukomeje rubanza n'isigare ndi kumwe n'imparirwa amahinya rutinywa rwo mu ngabo z'imbere umuhungu wacu aba ari kwima yicabitwara kuri mashyiga ndavuga ubukombe bw'inkiniza ruti ndavuga rutabo ndavuga rutanga rw'amaboko urwanda rutubanye ndahanishwa mwana I'm gonna go get some more.